What does God want you to do?
Mungu anataka ufanye nini?
I've been thinking about that question.
Nimefikiri sana kuhusu hilo swali.
What does God want you to do?
Mungu anataka wewe ufanye nini?
And I was thinking how important this question is for all of us.
Najua kwamba hili swali ni la muhimu kwa Kristo wote sisi wote.
There are certain things we all have to do to follow God.
Unajua kuna vitu ambavyo lazima tufanye ndio tumfuate Mungu.
But we all have our unique walk with God.
Lakini kila mmoja ako na hali jinsi ambavyo anavyotembea na Mungu wake.
So if you came to me and said, "What does God want me to do?"
Ukikuja kwangu uniulize ile swali kwamba unafikiri Mungu anataka mimi nifanye nini?
There are some basic things I know God wants all of us to do.
Kuna vitu vya kawaida ambavyo mimi najua Mungu anataka tufanye.
But some of the very important specific things.
Lakini kuna vitu vya kiundani sana ambavyo hata yeye hajui.
The specific things that God might want you to do.
Kuna vitu maalum ambavyo vinataka Mungu wewe ufanyie Mungu.
Sometimes it's not easy to know all the answers.
Unajua si rahisi kujua majibu yote.
Sometimes we really have to seek God hard.
Kuna wakati mwingine tunamtafuta Mungu sana.
Now I want you to apply this to your own life.
Na hiyo uweze tu kuweka ndani ya maisha yako.
And the first thing it will have to make us do is it will have to make us to pray.
Na kitu cha kwanza ni kwanza atufanye sisi tuweze kuwa watu kuomba.
We all have to pray about our own lives, our own circumstances.
Lazima tuombe maisha yetu, tuombe hali zetu za kawaida.
We have different family positions, situations.
Tuko na mahitaji mbalimbali ya kifamilia, sehemu mbalimbali.
We have different responsibilities in our lives.
Tuko na majukumu mbalimbali za maisha yetu.
So all of our situations can be a little bit different.
Hali zetu ziko tofauti tofauti kulingana na mwingine.
But we all have to get the true word of God for our lives.
Lazima tuweke neno la Mungu la kweli ndani ya maisha yetu.
The wisdom of God for our lives.
Hekima ya Mungu ndani ya maisha yetu.
So we truly know what God wants us to do.
Na tujue kweli Mungu anataka sisi tufanye nini.
And I've just made a list of Bible verses on the subject that we want to look at today.
Niko na maandiko kadhaa kama tano hivi tuweze kusoma tujifunze ni kitu gani ambacho Mungu anataka sisi tufanye.
Acts chapter 13.
Andiko la kwanza ni Matendo ya Mitume 13
verse 22.
Matendo ya Mitume 13:22.
And it's actually about King David.
Inazungumzia kuhusu Mfalme Daudi.
You can read verse 22.
Na alipokwisha kumuondoa huyo akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alishuhudia akisema, nimemuona Daudi mwana wa Yese, mtu anayependeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote.
Okay, King Saul started out good in his early days.
Mnajua Sauli alianza vizuri katika siku zake za kwanza.
But by the end of his life was a disaster.
Lakini mwisho wa safari yake aliamaliza vibaya.
We don't want any of you to be like that.
Hatutaki wewe katika wokovu wako umalize vibaya.
You start to be a good Christian when you're young.
Unaanza vizuri kama umeokoka, unaanza Ukristo na nguvu.
And when you're old man, you make sure you're a good Christian still.
Na uhakikisha kwamba unapokuwa mzee ushikilie wokovu wako na umalize vizuri.
But King Saul did not do that, so he was rejected.
Mfalme Sauli hakufanya hivyo, akakataliwa.
So God wanted to choose the person, the right person.
Sasa Mungu akataka kuchagua mtu wa kweli.
And God found the man he was looking for.
Sasa Mungu akapata yule mtu ambaye alikuwa akitafuta.
It was a man who knew the heart of God.
Huyo mtu alikuwa ni mtu alikuwa akiutafuta moyo wa Mungu.
How did he come into that deep relationship knowing and feeling the heart of God?
Alipataje huu ujuzi wa kusongea Mungu karibu sana na kujua moyo wa Mungu?
You know, King David, when he was a young boy.
Unajua Daudi alipokuwa mtoto mdogo.
He had to spend his time out in the fields looking after the sheep.
Yeye kazi yake ilikuwa ni kulinda kondoo huko nje katika viwanja.
But when he was out doing his work, he was not wasting his time.
Unajua alipokuwa huko nje akichunga kondoo hakuwa akimaliza wakati bure.
He was a worshipper of God.
Alikuwa akiabudu Mungu huko.
He was a seeker of God.
Alikuwa akimtafuta Mungu huko.
So when he was looking after the sheep in the field,
alipokuwa akichunga kondoo huko uwanjani.
He was turning his heart towards God.
Alikuwa akigeukia Mungu, moyo wake ukimgeukia Mungu kwa Bwana.
He was wanting to get his heart united with God.
Alikuwa anataka kuchukua moyo wake aunganishe na moyo wa Mungu.
God was preparing the heart of David.
Mungu pia alikuwa akiandaa moyo wa Daudi
so that his heart would be like the heart of God.
Ili moyo wake ukaweze kuwa kama moyo wa Mungu.
And then God, he says this about David.
Sasa Mungu anasema hivi kuhusu Daudi.
He will do everything I want him to do.
Atafanya mambo yote yale ambayo mimi nataka yeye afanye.
What a beautiful thing for God to be able to say that about your life.
Haya ni maneno mazuri sana ambayo Mungu anaweza kuzungumzia maisha yako.
We know later in David's life he failed in a couple of areas.
Kweli tunajua kwamba unapoangalia Daudi maisha yake yote kuna wakati pia alishindwa.
He had to repent.
Tena akarudia Mungu akatubu.
But overall he succeeded to do everything God wanted him to do.
Lakini mara nyingi aliweza kufanya mambo ambayo Mungu alitaka yafanye.
Have I done everything that God would want me to do?
Je, mimi nimefanya yote ambayo Mungu anataka mimi nifanye?
I don't think so.
Sijui kama ni kweli.
I think I've fallen short of God's glory.
Wakati mwingi nimeshindwa kufikia malengo ya Mungu.
What about you?
Je, wewe?
Do you think you can say?
Je, unaweza kusema?
That you've done everything that God wants you to do?
Ya kwamba umefanya yote ambayo Mungu anataka wewe ufanye?
That's the hard challenge.
Hiyo hakika ni changamoto.
And first of all, do we even know what God wants us to do?
Na kweli tunajua ni nini Mungu anataka sisi tufanye?
Often we don't even know what God wants us to do.
Hata hatujui ni kitu gani ambacho Mungu anataka sisi tufanye.
So I see that this is a beautiful challenge from the life of King David.
Hii ni changamoto ilikuwa kubwa sana kwa maisha ya Daudi.
I want to go to when King David was first called.
Tunataka tuone vile Daudi aliitwa.
1 Samuel chapter 16.
Samueli 16.
This is when God rejects King Saul.
Hapa ni mahali ambapo Mungu alikataa mfalme Sauli.
That's mainly in chapter 15.
Hiyo ni mstari wa 15.
And Samuel had to give the true word to Saul.
Na Samueli alitoa neno la kweli kuhusu Sauli.
Because you've rejected the word of God, God has rejected you.
Kwa sababu umekataa neno la Mungu, Mungu amekukataa.
And then Samuel left Saul and Samuel did not go to see him again.
Sasa Samueli akamwacha Sauli na hakurudi tena kuonana na Sauli.
But Samuel the prophet, he was very sad in his heart.
Lakini Samueli nabii alikuwa na huzuni mingi sana katika moyo wake.
Because he was the one who had first anointed King Saul to be the king.
Kwa sababu ni huyo Samueli alimwagilia mafuta Sauli akuwe mfalme.
So he was mourning about the life of King Saul.
Alikuwa akililia sana maisha ya Sauli.
But God was also sad.
Lakini Mungu pia alikuwa na huzuni.
God was grieved that he had even made Saul the king.
Mungu alijuta ni kwa nini alimfanya Sauli kuwa mfalme.
So this is what the Lord said to Samuel.
Hivi ndivyo Mungu alinena na Samueli.
How long will you mourn for Saul?
Utaendelea kumulilia Sauli hadi lini?
Since I have rejected him.
Mimi nimekushamkataa.
See, here we see Samuel's heart was not fully in line with God's heart.
Unaona Samuel hakuwa ameangalia vile Mungu alikuwa anataka sana.
Samuel was still thinking with his own thinking.
Samuel alikuwa akiangalia jinsi mawazo yake yalivyokuwa yanasema.
Still mourning for the King Saul.
Alikuwa bado anamulilia mfalme Sauli.
So God had to come and tell him, "Why are you mourning? It's time to stop mourning for him."
Mungu alikaonya Sauli, kwa nini unaendelea kulia? Hebu acha kulia.
I have rejected Saul.
Mimi nimekushamkataa Sauli.
Saul, we know he did many sins and he did not repent.
Tunajua Sauli alitenda dhambi nyingi lakini hakutaka kutubu.
It's a very sad time when a person's heart gets so hard that they're completely rejected by God.
Ni vibaya sana moyo wako kuwa mgumu hadi ukataliwe na Mungu.
God did not want to hear any more prayers for Saul.
Mungu hakutaka tena kusikia kwamba wanamuombea Sauli.
God was not going to save Saul.
Mungu tena hakutaka kumuokoa Sauli.
So he told Samuel to stop grieving and mourning for him.
Akaambia Samueli wacha kumulilia Sauli.
And then he says, "Now I have a job for you to do, Samuel."
Sasa akaambia Samueli niko na kazi ufanye tena.
I am sending you to Jesse.
Nitakutuma kwa familia ya Jesse.
Because I have chosen one of his sons to be the king.
Kwa sababu nimechagua mwana kule awe mfalme.
But Samuel said, "Oh, if I try to do that, Saul will kill me."
Samueli akajaribu kwa namoyo mgumu akasema nikienda kumpaka mwingine mafuta, Sauli ataniua.
That's how evil Saul had become.
Unaona Sauli alikuwa sasa mbaya zaidi.
That he would even want to kill the most powerful prophet at that time.
Anataka kumuua nabii mkuu wa wakati ule.
So God said you are to take a heifer cow.
Akamwambia kwamba chukua ng'ombe mdogo.
And you are to say that you are going to make a sacrifice.
Na uambie tu Sauli kwamba ninaenda kutoa dhabihu.
Invite Jesse to come to the sacrifice.
Alika Yese akuje katika madhabahu hayo.
And I will show you what you must do.
Na nitakuonyesha kile ambacho utakifanya.
There are very important words there.
Kuna maneno ya muhimu sana pale.
God says I will show you what you are to do.
Mungu anazungumza akisema nitakuonyesha kile ambacho utakifanya.
Our question is, what does God want me to do?
Na wewe maombi yako ni Mungu, unataka mimi nifanye nini?
God says he will show you.
Mungu anakuambia nitakuonyesha.
As you obey what he has already told you.
Ukitii kile ambacho nimekuambia.
He had already told Samuel to do something.
Ujue aliambia Samueli afanye jambo.
And as Samuel did that first thing, God would show him the rest.
Na Samueli akitii, akifanya hilo, Mungu atamwonyesha lingine.
If you're not obeying the first thing, how can you get more from God?
Kama wewe hutaki kutii la kwanza, unataka kupokea gani kwa Mungu?
Sometimes people are praying, God, what should I do? What should I do?
Unajua tunaomba mara nyingi, Mungu, unataka mimi nifanye nini? Unataka mimi nifanye nini?
And God is saying, you haven't obeyed the first thing I told you.
Na Mungu anakuambia hukutii lile la kwanza.
So how can I tell you a second thing if you're not obeying the first?
Kama umekataa kutii hili la kwanza, unataka nikuambie gani la pili?
And then God says to Samuel, you are to anoint the person that I show you.
Mungu akamwambia Samueli, utamupaka mafuta yule ambaye nitakuonyesha.
Samuel obeyed God.
Samueli akamtii Mungu.
He went down to Bethlehem.
Akaenda paka huko Bethlehem.
And he began to prepare the sacrifice.
Akaanza kuandaa dhabihu.
And he asked Jesse to bring his sons.
Akaambia Yese, hebu leta wana wako.
And when the oldest son arrived,
mwana wa kwanza mkubwa akafika.
Samuel looked at him.
Samuel akamwangalia.
Thought, surely this is the man.
Akasema kweli huyu ni mtu shujaa.
He stands so powerfully before the Lord.
Huyu amesimama sawa mbele za Mungu.
This is the man that God is going to choose.
Huyu ni mtu ambaye Mungu labda anaenda kuchagua.
But this is what the Lord said to Samuel.
Lakini hivi ndivyo Mungu alimwambia Samueli.
Do not consider his appearance.
Wewe usijali kuonekana kwake.
Or his height.
Ama urefu wake.
For I have rejected him.
Kwa sababu huyu mimi nimemkataa.
The Lord does not look at the things man looks at.
Mungu haangalii vile wewe unaangalia.
Man looks at the outward appearance.
Mwanadamu anaangalia kwa nje.
But the Lord looks at the heart.
Lakini Mungu anaangalia ndani ya moyo wako.
This man looked powerful.
Huyu jamaa alionekana shujaa.
And Samuel thought he will become the powerful man of God.
Samuel akadhani huyu kweli ataonekana mtu mkubwa wa Mungu.
But Samuel had to be rebuked by God.
Lakini Mungu alimkemea Samuel.
Because he was making a wrong judgment.
Kwa sababu alikuwa akihukumu vibaya.
He was judging with what he sees with his eyes.
Alihukumu kwa nje kwa kuona kwa macho.
Instead of truly seeking the heart of God.
Kuliko kutafuta moyo wa Mungu.
But God spoke and revealed his heart to Samuel.
Mungu alionekania Samuel akamwambia moyo wako huu si mzuri.
So that Samuel could realize, oh, I was making a mistake.
Oh, Samuel akarudi nyuma akasema kumbe nilikuwa naamua vibaya.
Because God had actually rejected that man.
Kwa sababu Mungu alikuwa amemkataa huyo mwana wa kwanza.
He was about to work with a man that God had rejected.
Alikuwa tayari kufanya kazi na mtu ambaye Mungu alikuwa amemkataa.
This is how we get ourselves into problems.
Hivi ndivyo tunaingia katika shida.
We're doing a great work for God.
Tunafanya kazi ya Mungu kubwa.
But we haven't truly sought God's will.
Lakini hatujatafuta mapenzi ya Mungu.
We're just judging by the outward appearance.
Hivi tunaamua tu kwa kuona kwetu kwa nje.
Maybe we've made that mistake many times.
Labda wewe pia umefanya hilo kosa mara nyingi.
What we need God to give us this wisdom.
Lakini tunahitaji Mungu atupe hekima yake.
God, how do you see this situation in my life?
Unauliza Mungu unaonaje hii hali katika maisha yangu?
Think of a situation in your life.
Hebu waza hali katika maisha yako.
Maybe it's a problem in your life.
Labda ni shida katika moyo katika maisha yako.
And you're judging judging this problem by its outward appearance.
Na wewe unaamua tu kwa kuona shida ile jinsi ilivyo.
But what does God want to say about your life?
Lakini Mungu anataka kusema nini kuhusu maisha yako?
What does God want to say about that problem in your life?
Mungu anasema nini kuhusu hiyo shida ndani ya maisha yako?
What is the message that God has for you?
Ujumbe ambao Mungu ako nao kwako ni upi?
And that's why if you have wisdom, you can cry out to God.
Na kweli kama uko na hekima, unaweza kumuomba Mungu, kumuuliza Mungu na Mungu akuonyeshe.
God, give me your perspective.
Mungu nipe uamuzi wako.
Open my eyes.
Ufungue macho yangu.
So I can understand.
Ili nikaweze kuelewa.
Otherwise I will easily make the wrong decision.
La sivyo nitachukua uamuzi ulio mbaya.
Okay, then Jesse called his next son.
Basi Yese akamuita mwana wa pili.
He made him pass in front of Samuel.
Mwana wa pili akapita mbele ya Samueli.
But Samuel said, no, the Lord has not chosen this man.
Samueli akaangalia akasema huyu pia Mungu hajamchagua.
So Jesse made his next son.
Tena mwana mwingine akakuja.
But Samuel said, no, not this one.
Tena Samueli akasema pana si huyo.
He made all seven sons.
Yese akafanya watoto wake saba wakapita mbele.
But Samuel was thinking, what has happened? God has chosen none of them.
Samuel akashangaa kwa nini? Kwa nini Mungu hajachagua hawa saba wote?
So he asked Jesse the question.
Akauliza Yese swali.
These all the sons you have?
Hawa ndio watoto wako wote?
Jesse then said, there is still the youngest.
Yese akaangalia akasema kuna mwingine mdogo.
The one that his father had not even thought of bringing him.
Huyo hata Yese hakuwaza kumleta.
He had not even thought of David who was out in the fields looking after the sheep.
Hata hakufikiria Daudi mwenye alikuwa akiangalia kondoo huko uwanjani.
But Jesse said, oh, he is tending the sheep.
Lakini Yese akasema ndio anachunga kondoo.
Samuel said, send for him.
Samuel akasema hebu ukamuita kuje.
We cannot sit down until he arrives.
Hatutakaa hadi afike.
So it's very interesting the thinking of the father Jesse.
He kufikiria kwa Yese kulikuwa ni kufikiria kwa mwanadamu.
He hadn't even called his youngest son to come.
Hata alikuwa amesahau kumuita mwanawe mdogo kukuja.
He had just left them out there with the sheep.
Alikuwa amemwachilia tu huko na kondoo.
He just left them out there to do the work.
Alimwacha huko afanye kazi huko.
He had not considered his life.
Hakujali hata maisha yake.
And maybe some people have not considered you.
Labda watu hawajakujali wewe.
They have not considered that you could be the mighty woman, mighty man of God.
Hawajali, hawajakujali kwamba unaweza kuwa mtu shujaa ama mwanadada shujaa wa Mungu.
They have not considered that God could have a greater purpose for your life.
Hawajali kwamba Mungu ana makusudi makuu na maisha yako.
And often there are that kind of time in our lives.
Hiyo ni hali ambayo zinaingia katika maisha yetu.
We thank God, you've called me.
Unaanza kusema, Mungu umeniita.
But I'm stuck looking after the sheep.
Lakini mimi nimekwama tu kuchunga kondoo.
God, what are you going to do?
Mungu utafanya nini?
How are you going to save me?
Utaniokoa vipi?
That's when the prophet Samuel said, go, send for him.
Labda ndipo ndio Samuel anasema enda muite.
So David came then.
Okay, sasa Daudi alikuwa baada akaja kwa mfalme. Daudi akaja.
And then the Lord spoke.
Huko anatembea na kuja Mungu amenena tayari.
Rise and anoint him.
Inuka haraka umpake huyo.
For he is the one.
Kwa sababu huyo ndiye.
So Samuel took the horn of oil.
Samuel akachukua ile pembe iliyokuwa imejaa mafuta.
And anointed his life.
Akamwaga juu ya maisha yake.
Then the Bible says that the spirit of the Lord came upon David in power.
Biblia inasema kwamba roho wa Mungu alimshukia Daudi kwa nguvu.
This is how the power of God was released.
Hii ndivyo jinsi ambavyo nguvu za Mungu ziliwachiliwa.
The spirit of the Lord came upon David in power.
Roho wa Mungu alishukia Daudi kwa nguvu.
Amen.
Amen.
That is what we need today.
Hiyo ndiyo tunayohitaji leo.
The Spirit of the Lord to anoint us with His power.
Roho wa Mungu atupake mafuta yake na nguvu.
God to do His great and mighty works in our lives.
Mungu atende kazi kubwa ndani ya maisha yetu.
For us to become the powerful servants of God's kingdom.
Ili tuwe watumishi wa Mungu wakuu katika ufalme wake.
What does God want us to do?
Mungu anataka sisi tufanye nini?
We have to pray about it. We have to seek God.
Lazima tuombe sana. Lazima tumtafute Mungu.
We have to cry out for His wisdom in every situation.
Lazima tumlilie katika hali zote.
Every day.
Kila siku.
We don't know what might happen tomorrow.
Hatujui ni kitu gani Mungu atazungumza kesho.
What does God want us to do tomorrow?
Mungu anataka tufanye nini kesho?
We don't know.
Hatujui.
Unless we seek the face of God.
Lazima tutafute uso wa Mungu.
Unless we have God's wisdom.
Lazima tutafute hekima ya Mungu.
Unless we have our eyes opened.
Macho yetu yafunguliwe.
Our eyes to open to see situations from God's perspective. This is why we have to pray, God, give us wisdom. God, fill me with wisdom. Do you really want to do God's will for your life? Do you just want to be a nominal Christian? Just want to be one of those ones that just makes it to the back of heaven? Many people will make it to heaven that have a small reward. But it's those that really let Jesus speak to them. And those that even let Jesus rebuke them. Sometimes we need Jesus to rebuke us. You know, in my early days, whenever I felt God speaking a word to me, it was a hard word. It was a rebuke. It wasn't a soft word. But I know what the Bible says. Jesus said that he rebukes those he loves. So I am happy to receive a rebuke from Jesus. Because I know, yes, Jesus, you love me. You want to do a deeper work in my life. You want to make me into one of your true servants. And I know I've got a long way to go. I'm probably judged by the outward appearance many times. But are we going to become like King David? Truly have the heart of God. A heart after God. And truly do everything that God wants us to do. So I think I'm giving you a strong challenge today. Can you take the strong challenge? To say that I want to follow Jesus in a deeper way. I truly want Jesus to lead me, guide me. And I truly want to surrender things to Jesus. What might Jesus ask you to surrender? What might Jesus ask you to give to him? Might be something you don't want to give to Jesus. He might say and challenge you, that is the thing. Are you really following Jesus? You know, Jesus spoke about many people. Many people will say, Lord, Lord. But they do not do what I say. They call Jesus Lord, Lord. But they do not let Jesus speak to them. To do what Jesus would say for them. Maybe today Jesus would have a different word for every one of us. The word that Jesus would have for me can be different than what word he might want to give to you. And that's why we all have to pray to God. God, what do you want me to do? That's the message I'm wanting to put in your heart today. So that it will become a prayer in your life. Oh God, what do you want me to do?